This is an MUT Radio podcast.
Hey, this is the MUT Cruise. Today's content is on business, nothing but business. So I have my guest speaker, Usihle, from 385 Group, and they're here to tell us how their small business, that is music, is starting to upgrade and what we call business. Yes, so Sihle, who you are, where you come from?
Igama uSihle Isibongwa Ncube. Ngicula noNzuzo wakadludla. You know, uzibiza ngoAziyane ku music, mina ngizibiza ngoKing Baez. Then mangabe sesijuyo group sibiza nge 3835 okuyi postal code yala isuka khona eMelmot indawo. Sihlala eMelmot igoda indawo esihlala kuyona nje emakhaya, irole area isenjomelwane. Umusic eswenzayo senza iAfropop, but ke siyakwazi to pop up and akumanya ma genres nje is flexible nokucula one.
So what type of other genres do you do?
Siyenza hip hop, siyenza I drill, siyenza ne piano lelisanda kufika, ya. Yeah.
Okay. So why did you reckon in displaying or producing music associated with this genre?
Okay. For iAfropop nje okuyiyona esiyenzayo noma okuyiyona esaqala ngawo umculo, sasidecide ukucula yona iAfropop because indawo esisuka kuyona nalempilo nje indlela esikhule ngayo, sakhula sisonta nje eZayoni, sakhula futhi sicula icathamiya emakhaya, so sabona ukuthi kuyalinka nene Afropop since uma ngabe ubona oBriqwana no Black Diamond namanye nje amaartist nje acula uAfropop kuyalinka.
Alright, ngiyayizwa insizwa la ukuthi ayi ibathembile ngampela abakubo.
Yeah,
ibathembile. Ithi ngihamba nabakithi
amantistas.
Yeah. Insizwa yasemakhaya impela.
Kunjalo.
Kodwa manje you've learned to ukuthi adjust umusic wakho into making it this modern thing that sizwa njalo lana.
Yeah.
But you've also got your own vibe. I see some international styles going
in.
Yeah. Wow, okay. So how do we record music? And udinga mhlampe like njengoba ngisho ukuthi it's business today, so mhlambe like uyabona recorder, I know most of the studios are not for free, so how do you as a small business like get that money? How do you build up yabo ukuthi ukwazi ukuthi mhlambe ugcine uyitholile lenzuzo ekugcineni yokuthi ukwazi ukuyokwenza umusic wakho?
Oh yeah. Indlela esenza ngo music, indlela nje esirecorder ngayo, imali siyaye siyithole njengamjoba ngifunda nje, ngiyayithatha emalini le kusengiswe ngisebenzisa uNSFAS because vele usizo sikalitholi. Then umjida lo engicula naye futhi naye uyaye ayithole mhlawumbe kubazali ngaleso sikhathi leso. Then for iprofit, since vele nomusic uyibhizinisi, for iprofit siyaye sibizwe mhlawumbe emaphathini or emshadweni kanje siperforme khona, then mese sithola imali back, okanye mhlawumbe senze ama CD uma kuthi sikhiphe album or EP, then sikwazi sithola imali back as a profit.
So it calls for small sacrifices in order to achieve. Quite frankly speaking about it, as a small company, there are a lot of things that you face in order to the people like Chris Brown for music. Chris Brown, for instance, what kind of song doing?
Yeah.
It's all along Nigel from Iban and Abazal Baka Hamburg and Zint. So yeah, we look up to people like you guys. So since it's Business Monday on MUT Cruise and everyone is listening, I would like to know, how do you as a musician turn your talents into business?
Ukushintsha nje umusic isiwenze business.
Yeah.
Sikhanda vele imali ngawo or i-profit esithola ku music. Njengoba sengichazile, size sa creator ne email okwazi ukuthi usibhukhe kuyona, okuyi 335booking@gmail.com. Uyakwazi ukuthi usibhukhe khona, then sokwazi ukuthi sithole imali osibuyise back nathi lokho esuke sikusebenzele ngenkathi sicula. Then mangabe sesithola imali sesakwazi mhlawumbe siyiphilise nathi ngezinto ezincane noma silekelele nje imindeni uma kuthi sithola imadlana encane.
Okay, so let me ask a question that I did not like elaborate with ngizoyibuza namhlanje. But how did you, for instance, how do you right now currently promote your music? Like ngiyazokuthiwa people use social media and your motion your perform emshadweni. So what other methods do you use to promote yourself as a small business?
Okay. Enye indlela esipromotha ngayo siyayifaka ingoma zethu ma digital platforms. Uyayithola ko DistroKids, uyayithola ko YouTube. Enye futhi yazo ke okuyiyona esiphushayo iabagate kwamanje. Because sisiphusha yona ngoba siyabona ukuthi yona ithandwa abantu kakhulu. Uyayithola na ku Apple Music, sesifakile na ku Tizen Stores, uyayithola nje indaweni iningi zama digital platforms. Yeah.
Okay. So ngiyezwa la ukuthi ay ya nje ubuhamba nabakini sise wafika nala e studio yabo.
Yeah, bangiphethe.
All right. So yes, let's carry on with our schedule lana.
Right.
How did you end up as e Julio Leni yona no umngani wakho?
Okay, hey, isuka kude ke yona ngizothi nje kuyisamaraza kancane kodwa isuka kude eh saqala kahlahle ukucula sasibaningi si group mhlambe of 7 to 8 people.
Wow.
Sasicula eKwaito. Sicula eKwaito.
Sicula
eBig Nuts. Yeah. So sasuka lapho then kwasho ukuthi lento ayikho egazini kithi sonke yabo. Then abanye bambe besale endleleni. Sasithina ke sa create i group yethu okuyi 335 since 2013. Ngoba sise sila kumanje sesishintsha nomusic ke sesingena kwenye genre sabona ukuthi okay siyakwazi ukungena la sangena khaxa futhi inspiration futhi namanye ama artists ke solalela i hip hop ne afro pop.
Okay.
Sagcina sibona ukuthi okay ngiyabona ukuthi unzuzo lencula nayo uyakwazi ukubhalela hip hop afro pop kanje nayo uyabona ukuthi incapable futhi then sahlangana so about 2 senze into eyodwa.
Wow, okay. So since njengoba ngiyazi ukuthi uqale kwiKwaito love la ngomzekezelo.
Yeah.
Ubani umuntu inspirator ukuthi so who did you grow up listening to? Lo kwenza ukuthi namhlanje cha yazi and music ngiyawuthanda and sengibonile futhi ikhono lami because akumele into uyithande kuphela. Kumele ibe kuwena futhi yabo. So uba lo umuntu okwenza ukuthi ugcine uzulu bela namhlanje.
Ngingasho ukuthi nje mina since ngaqala ngeKwaito vele iBig Nuts.
Oh yeah, ngizwile uyimenzile.
Then kodwa ke okwamanje ngoba sengishintshile sengishaya o hip hop ne trap siyayenza vele naye.
Yeah.
Umuntu ebeke sengimlalela kakhulu ku hip hop. Futhi oyi role model yami.
Yeah.
UMT the hustler.
The hustler. The one and only. Yeah. Now inspiration ngokwakhe ziningi izinto engathi udlule kuzona emhlabeni. Abanye commit suicide mebedlula kulezo zinto. And ngiye ngibone ko Facebook bayampraise ngalokho. Yabo khona nale video le aye singathi usedle kakhulu okusamponjani.
Collapse stage.
Yeah. Then waphinda futhi wasivezela izinto engingazange but still usakhulisa ingane yakhe siyayibona yinhle ingane yakhe is got a big house and khona umngane wami uMthoyi was I think 2 months back babe naye and some other artists nayo dume kakhulu futhi and nje he's got a smile on his face.
Yeah
umuntu nje ukhumeka yena he's humble ngeke manje umuzwe like some other artists manje ukuthi akasasikhulisa
yabo sayitshela
yabo sayazitshela.
Yeah
okay so asazi ke if we are blow up njengo MT what things would you do mhlambe kini emphakathini for yourself as well ongazenza? Yeah.
Okay, if blow up nje since vele ngibukela kuyena u MT role model yami.
Yeah.
Angifuni qamanga okuqala nje ngingakwenza kumina ngashada.
Wow.
Uyazi MT uyamsaka makhulu.
Awamaninga amajetsa athi ngashada. Ngabizo awe too much ngakimqika nesitula ngathi thini le ndodela. Oh yeah, all right. Yeah.
Uqala nje ngakwenza ngashada. Ngibe nomakoti wami engizomthanda ngiphinde futhi ngibe nengane ezikhona vele manje kodwa then nazi ukuthi ngazinikeza uthando then nezinye ifike nginikeza uthando futhi then mse umndeni wami nakhona ngophilise kahle abo cousins abo bonke nje ekhaya bephile kahle because senginemali sengimnandi mse ukuthi nje emphakathini into engayenza maybe njalo ngabo December nje o Christmas mhlawumbe ngingabiza mhlawumbe or kanye ngidize ngicreate organization nje lapho organization la engizosiza khona laba abaswele bezothola impahla or kanye bezothola ukudla because vele ngumuntu ngathi ngumuntu onenhliziyo enhle basho njalo. So
yeah, I can see the smile on your face while you're talking, man. This is a nice guy, man.
Yeah
okay, ngiyazi ukuthi ungashada. Is there somebody currently there that's on your list?
Uh
Hey.
Not really.
Not really.
Yeah.
Hey, hey, no, not really. Gazutini. I would have said it's confidential. Oh, not really. I also say she looks as in your block. Okay, so do you recognize music as good for business or just a talent somebody can make a normal standard of living out of?
Ngathini? Okay. Music ukuze wenze business, ukuze wenze business. Kungcono ukuthi uqale ube yitalent.
Okay.
Uya ibe segazini lakho ukuze uzokwazi ukuthi mangabe ubhekana nama challenges. Uzokwazi ukuthi uwamela because lento isegazini angeke uzuyeke.
Yeah.
Then uzokwazi musu uphumeleleke usuyangena ebusinessini. Because uma uqala wawenza ibusiness vele uzosala endleleni ngobona ujaha imali.
Yeah.
Uzongakwazi ukumelana ne
nenqinamba
yeleni.
Hayi ngiyathola. So what other songs have you made lately?
There's a song called Hallelujah.
Hallelujah.
Yeah. Toronto. Litumeling Tate. Emma Winnie.
Oh yeah.
Yeah.
So which one do you think I should play for the fans?
Okay. Hallelujah.
Hallelujah.
Yeah,
hallelujah. All right. So okay. August brief kancane ukuthi mhlawumbe masifuna amaculo akho singawathola kanjani?
Ingoma zethu ungayithola ku YouTube.
Yeah.
Then uma ngabe usesha uzothi nje 335 kodwa u5 ubhale in word. So 383 FIVE. Then bese ubhala isihloko sengoma. Hallelujah. Abakithi Toronto lidumele ngithathe emaweni uzoyithola ku YouTube.
Oh wow, okay.
Yeah.
So I bengihlalela ukuthi ngidlale into engizokuvalelisa ngayo. Hallelujah sengathi uthandile.
Yeah, yeah.
It's one of your favorite songs,
yeah.
Khona.
Yeah.
Okay, all right. So okay, ngicela usinike inamba yakho esingakuthola kuyona. Yeah, and email mhlambe ku Facebook ubani. Just one and again for our fans lapha ngaphandle.
All right, all right. Inamba engingithola kuyona it is 076 730-1487 076-730-1487. And then go Facebook sine page futhi le 3835 u 5 na corner futhi ubhala in word futhi u 383 FIVE. Then email ungasithola kuyona noma mina ngangithola kuyona sihlenhlakanipho21@gmail.com.
Siyabonga mfowethu.
Yeah.
So
this is an MUT Radio podcast.